Yeah. You know. It's Malibu, man. You step to light in the building. You know what I'm about.
You know, man.
You know how we're killing this thing, man.
It's step to light. Okay, let's take it back home.
Boom.
Kanglin ziba ledi ziba khadi chaka. Kanglin ziba ledi ziba khadi chaka. Kanglin ziba ledi ziba phala chaka. Kanglin ziba ledi ziba phala chaka. Le ziba ga ke pita le khale be yankata. Le ziba ga ke pita le khale be yamuha. Le ziba ga ke pita le khale be yankata. Le ziba ga ke khadi be mabu. Kena melela ye li buni di bwantala. Kena melela ye li chale te yampa. Kekoshi ya bumbeni le me uka. Yeah, yeah. Ke ting takara di gatara me ropa bolla di gatlanga se uskan tshwenya ke binisha di chabagara mashaba ke sasanga ka mino boele jan tshwe ma ye ke petile go le kane ka mino ke folisha matswalo na ke emetse se foka ke tunya le ro le go kolobile jwale kana re imina ilumile ke se boba ke yaka ke nyetse galele tsebo mo fonanyana ba ke mastroi man ye ke tau gara le show ka pedi rap ke yaka ke re ka mokana ba mpoifa a ntse continue what to my para ke re are pusheng re tlo gona ntse re koila ye malika ga se mawela mara mre pe bereka bona ke re ntse re tlo iwina kang leng tse ba le di tse ba ga di jaka kang leng tse ba le di tse ba ga di jaka kang leng tse ba le di tse ba phala jaka. Kanglin ziba ledi ziba phala chaka. Le ziba ga ke pita le khale be yankata. Le ziba ga ke pita le khale be yamuha. Le ziba ga ke pita le khale be yankata. Le ziba ga ke khadi be mabu. Kena melela ye li buni di bwantala. Kena melela ye li chale te yampa. Ke khoshi ya bumbeni le me uka mpala. Yeah, check. Na ke sasanka ka mmino ke a itaola. Na ke tuka malakabe jwalo ka mpaola. Na le diaganya le sesweng ke a itlhaola. Mina nako ke a epusha melao ke a e gaola. Ke kotse tshipe bogale ba mmitsa sa bona. Ke kukile ke badimo tseleng ke nogabola. Tshimo ya moshate le basadi ba ntlhabola. Ba mpaka ke ba bona ba nyaka go mphamola. Ke mothopa sefoka ba nyaka go nkamoga. Ba bona sedileka ba nyaka go ntlhaola. Ye, ba nyaka go ntlhaola. I'm the king, man. Yeah. Kang leng ziba ledi ziba khadi chaka. Yeah, yeah. Kang leng ziba ledi ziba phala chaka. Yeah, yeah. Le ziba ga ke pita le khare be yankata. Le ziba ga ke pita le khare be yankata. Kena melela ye li buni di bwantala. Khoshi ya bopedi le ge o ka mphala. Kang leng tseba le di tseba ga di jaka. Kang leng tseba le di tseba ga di jaka. Kang leng tseba le di tseba phala jaka. Kang leng tseba le di tseba phala jaka. Le tseba ga ke pita le khale be yankata. Le tseba ga ke pita le khale be yamuha. Le tseba ga ke pita le khale be yankata. Le tseba ga ke khadi be mabu. Kena melela ye li buni di bwantala. Kena melela ye li chale te yampa. Khoshi ya bopedi le ge o ka mphala. Yeah.